www.teamtunesmw.com.
Hey.
Lola.
Production.
Music.
Amene umari akutandise ndamena mukubondelesa amene umari akulangize ndamena mukusokonesa achili chose chako
amega bominyama
kuzile kubanga zinthu mwakachete chete
sauza nyama
kala osamala ndi munthu zako
nakopyo osa nyama
osama masuka zosenelo masuka mukafusa nsanu kunalande mwana tuka winoru bwino
bwino
winoru bwino
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 bwino bwino
www.teamtunesmw.com.